kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam oltan hordoftoota keenyaa. Sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena. Sudaan kibbaarraa daangaa Itoophiyaa cabsuudhaan hidhattoonni gosa murillee haleellaa gambeela keessatti raawwatanii namoota 10 ajjeesuu isaanii mootummaan naannichaa ibsee jira. Tsahaayee Daamxoo jalqaba torbanii kan nu ergite keessaati.
Hidhattoonni gosa murillee kan ka'umsi isaanii naannoo Sudaan kibbaa bulchiinsa Great Peabor keessa ta'e daangaa Itoophiyaa ce'uun naannoo Gaambeellaa godina Nuyer Aanaawataa keessatti haleellaa waldaa amantoota warra wangeelaa makaana Yesuusii irratti raawwataniiru. Yeroo dhuma wal fakkaataatti aanaa godinichaa kan biraa Maqoyee jedhamtu ganda Bilkeet keessatti haleellaan raawwatameera jechuun mootummaan naannoo Gaambeellaa ifoomsee jira. Akka itti aanaan hoogganaa biiroo nageenyaa naannoo Gaambeellaa Utahuu Okot jedhanitti haleellaan kun caamsaa 12 bara 2015 galgala tilmaamaan naannoo sa'aatii 3 yeroo wal fakkaataatti aanaalee 2 keessatti raawwatameera jechuun haala jirus ibsaniiru.
Ta'een kun kan raawwatame galgaladha. Godina Nuyer aanaalee 2 keessatti rakkoon kun kan uumame tokkoffaa aanaa Waantawaa, lammaffaan immoo aanaa Maqoyee. Bakkeewwan lamaan kanatti yeroo wal fakkaataatti halkan hidhattoonni murlee seenanii kan haleellaa kan raawwatan. Aanaa Wataawaatti mana amantaa waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus keessatti amantoonni yeroo kadhannaa irra turan haleellaan kan raawwatame. Kanaanis namoonni 20 ta'an miidhamanii jiru. Namoonni 9 bakkalatti lubbuun darbe. Namoonni 12 immoo madaa'aniiru. Aanaa Maqoyeetti ammoo nama 2 irratti miidhaan qaqqabeera. Namni tokko yeroo dhuma sanatti lubbuun darbe. Walumaa galatti haleellaa godina Nuyeritti uumameen namoonni 10 du'aniiru. Namoonni 11 ammoo miidhaa cimaan irra qaqqabee hospitaalatti yaalamaa jiru.
Daangaan hidhattoonni Sudaan kibbaarraa gara Itoophiyaatti ce'an bal'aa waan ta'eef haleellaa wal fakkaatan naannoo birootti akka hin raawwatamneef sakatta'insaaf humnoonni nageenya mootummaa bobbaafamaniirus jedhan qondaalli kun.
Innis lama kalbas federal poolis. Madabeenyaa poolisinaa makalakiyaam.
Bakkeewwan haleellaan kun itti raawwatametti gama mootummaatiin humnoonni nageenya mootummaa raayyaa ittisa biyyaa poolisii federaalaa poolisii idilee fi milishaa waliin qindeessuun qaamolee haleellaa kana raawwatan hidhattoota gosa murlee kana irratti tarkaanfii fudhachuuf sakatta'insi eegalameera.
Hidhattoonni gosa murlee daangaa Sudaan kibbaarraa gara Itoophiyaa ce'uun naannoo Gaambeellaatti haleellaa raawwachuun yeroo jalqabaatiif miti. Kanaaf furmaan isaa maali jechuun kan gaafataman obbo Ta'uun Ennaa Deebisan.
የካቲት ወር ወደ የካቲት 23 አካባቢ ጆዋ ሄደን ግሬት ቢፎር አድሚኒስትሬሽን አስተዳዳሪው ጋር ተወያይተናል።
ጀጉራ እንደላ ጋፍር ደሚሰዲ በረኩማን ማፍቆደሰነቲ ከረጁባቲ ማሉን ቡልጅቶተ ቡልጅንስ ግሬት ቢፎር ወሊመረን ነጅራ ራኮንኩን ፎርማታ ዋራዋ ካርገቱ ለሞን ኩነን ዳንጋቼ ኒዱፉ የሮዱ ፋነሊላ ዋሰረትራውቱ ወሪ ወፈቱ ሳሚቸ ገርገራ ዳይማኑ ካምሶፊ ያኮታ አደዳራውቱ kanaaf kun dhaabbachuu qabaa jechuun waliin marii taasisneerra. Ammas mariin sun itti fufeera. Garuu gareen kun yeroo hin beekamnee fi hin yaadamnetti daangaa ce'ee haleellaa raawwachaa jira. Kanaaf gama mootummaa Gaambeellaatiin nageenya jiraattotaa tiksuudhaa fi qaamolee nageenyaa bobbaasnee jira. Ammas kun cimee itti fufa. Gama bulchiinsa Qireesii waliin wal dubbiin jiru itti fufee furmaanni waarawaan akka dhufuuf ni hojjetama.
Obbo Ota'uu akka jiranitti hidhattoonni kun miidhaa dabalataa akka hin geessisneef hawaasni naannoo sanaa milishaa naannichaa waliin ta'uudhaan naannoo isaa si'aayinaan tiksuu qabaa jechuun dhaabaniiru. Namoota haleellaa kan raawwataman hordofuunis itti fufeeraa jiran. Itti aanaan pirezidaantii naannoo Gaambeellaa Obbo Tonkee Jook dabalatee qondaaltonni naannichaa godina Nuyer aanaa Wataawaa fi Maqoyee daawwachuun kutaalee hawaasa haleellaa kana miidhamanii jajjabeessaniiru jechuun Obbo Ota'uun ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.
Ganna 3 tureen barattoonni barnoota isaanii addaan kutan 2,800 ol ammas gara mana barnootaatti akka hin deebine waajjirri godina Booranaa ibsee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Tumaguran ala kase bornetro biro beke magarisus ibanong gigan sa di wan salpat chisika juro infakato. Taten ke sumadi nagdegur ni cha akala pisekuni gamabar no tati nile ibabal lapidu wajirbar no ta gurina borna bekse jira. Obutasrayol de Mikael itigafatama wajirbar no ta gurina borna ti.
Kaga isa di gannila mawake romne. Rakona mata wasa godin borana qabate ture sabab kanirran kakae manen barnota keesatti rakona rcaati mudate jira bishan dugati manen barnota keesatti baye rakoture kunkura kwa mata manen barnota keesa turani semester to kofa gubat baye jole nur rcaate turte gara kumtorba fidi sadeti egi suniyati annoyin barnota tarifati akidiyatu tolfame jollekum torba dib saddeti keesati sabab addaddati ni sabab dukuba bela fuda feru mafi jollekum la mafi dib saddeti fjatani sagal qofatti alattafe percenti dan 2% lam tuqa tokkechu kanun dumam barum saade biyani baracha jirani algari namma ittide mama jirechu
baratoni salle onge darbe kun baye ulfata ture jedu barata ala kemulu fi shamarre dakki banti baratto ta kutakur lamati
bise kara skula yuhe sabrata ambade nami bar skula ke sunjuru alonge suni wal kabatechu bise sun cubayu nami bise skul gese asun tamarin yelo yelo lenjala demte barum silenjala dema al suninimmo akamale mi damne agdan denimmo barusmale wan bramar ronkam nebe hesum tenne tum cininacha la masadia gabu bula nami agdan da tumalofa barata kwarata le fulol benna walum yamne nami guyatok wan nyaat ka boli henna awan du ka boli henna walum yirkiza ra walgenne
buddo rat di bafet mani fenani nuleni mati kenna nu barsi son taifi o mati ni orin kam tai wan baranun le guddon kamnu baratu finne fakenya fammati no mati ankira katani class ke tete baratu finne nakmalis tulfasa hanafu baye mi dano rafide yonge
dubre dakkin uralle baratu kuta kuda tokkoti
namene dunka tamare di sanille njira mane nane mati rakacha dande ta sitin barat achi orin obbo jira asin mati ankasun dandamachi sufecha namone dun tamare di sanyachi de mane jira
baratu ni worri badi yara magala du fani kre fatani jiratan darbes worri hostele ke jiratan le hankena de garsa qamna ajedu worri kuta kuda lama fasi kopi kor mata galle sababu mohonge kana tai su bu dubbatu
yegi mo bokan ko robe bokaleni ego rin karayo bay wa nami nyaati dibina ma robo bishar roba embo lafti qabanan bishar la fin jirani hanafe mo nami amma tan di ko ingoma yegi wa ko robe ko qopa wa sine mala qara woni ko piyala ni yunjir to jaati di ko feta kana etu akwa wadu bifte tulle mata kan ke du yo asinjiru wa non ge han nami sibrat dubbata wa kan ke jirta akamale di bana ranga
barsisa daniel anno barsisa manabrum sasar kala mafa kuma laja taniali tannoti
tutorial ni jollam kuta kuna ilaman baram fudachu fijatu kanati tutorial en akkadat kan qofaneti nami fedi barsisu qabu jijira mi jolle kana kan qabu alalle biro ke kajir akabba alanga alle tanan nami be tayade dansa jolle kanati jolle kan takisi su fiadu ufella girmate barsisu jirjirechu barsisa le bir darbechu barsisoti university le na kumkan dufani asib barsisu jira maafi borga nami sansi mata worwan ta yefi jalat midafata
obwa kokoradi ogana manbar notichallen gargar sitikatu si baratoni kun kapti gari rajru wujadu
averageen nami jalqab bayle jollem futa kudani lamati average sagaltam jagu bayirechu seer mamadalani halu mamma karako ke jiruti systemi hara school management information system kana faydamni akasitilalla hal gari ubaje ya onge khaysa dojiradu baratan tokwak sadi ba sagaltam ol videchun kuta kudani lama tay percenti sagaltam ja kafi jirechun wambaye namati arra namatu moytunu abdi guddo kamna
obutus fayel de Mikael ogana wajira barnota kan gudina borna motumma naga dande namasi hongem boda dablena mumawalin tawdani mannem barnota de garajira ajedo
inni tokofani arcaati mannem barnota kan tikke sufinya atdie sula mannem barnota gudin borana ke jiran dibba furi fi sadde tami sadi katurani ibiro kof kudani tokko WFB daye sagantanya ta dunyati midan di saana taltalle ana ya billo fi anamiyo ka hana mo mambarum sadiba sadif torba motumma diisa garabiro barnota tini bejetira madame jalbasim baye yuneni gadati ni midan diate baratoti midan nyata nijirani
obutus fine manen barnota hankena bishani qabani fisi karawa jira bishani tumsidi achajirachu erani ammatte hosteloni kudini chekes jiran umna sani ti wel kambaratota kesu misajira wanta ani fi egerojin hostel barnota baballisu ittifufa jirani jiran gabas sagale america galmodait borana ya bellora
Baraba jata barakuma lamaf kudha furkesa institutin abagar Ethiopia manneen jireenya seeran ala digaman jiraachu komel isa akabusa ifsejira sahay dam to kanaratti torbe gabasanu ergite qabdi kuno
Ibabul chinsa qamolira wachiftu motumatin ummatarrat rawatamuf yaad formata diyesun dabban abagar ummata mirgana woma eksuf hojjita jechun kan himan director olana dabaticha doctor ndale haile baradarbe dabatichi komi kumata mallakamu kan kanan walqabatu kesum mesira jiran komi irajalan ijar seranala magala shegger keset diga majrun walqabata jechun ibsanim
ye shegger katama astadadarum beliyu huneta newna kemeto shi belay zegoch takabwal
kamagala shaggar ala datayna ilallo namonni kuma dibatokko wal comedy sataniru isanka ne kessa kan manjala digamis nijira kan indigamis nijira fulrat indigamajichun yaddo kan kabanjechoda fakenya fijiratunna nawagalan kasumas jiratun burayu ga fasati kan nembro shantama jatamatan komilen fannijiru komiwali galan yatan kessa gar kuma dibatokko digum samana wal qabata kuma soddoma wal kantaw ammo rakobulchi sagarin ka wal qabatoda akawali galati annime ka kadigame sirnam bekuf ode fanno kanno pulchin simagalicha iyemamamiti
pulchin simagala shaggaramo diottan indura kan egal ijar seranala digu ammas itu fekajru ipsejra pulchin simagala shaggarit sararka iti ana kantiba tikinde san cluster hawasum mafi pulchin sa boguksa dejeni komi daban abagarum mata nagakkame rejechun ipse pulchin simagalicha quban qabu jechun ipseni jiru
abanna bagar kanjir mu kone namni yesanatte jelpati nanjiru kan kufa kunia kamitadi mami mali fudattani ura sira kabu mu kabu kanjiru kana dufana nugafati nojin kurkulesu kaba toko nugafati nojin kurkulesi raga kana karake nyawan arga tenjuru adim sisa ura sira tin rawatam mu rawatam de kanjiru kana da kamirkanesu kabu sagochu da mu ojin kura kamito jetami mali fujetami inyu sojeti wanjiru kana raga gotu ta nugulesi nubras fudati wana kana kana kani peisu kabu gara kenya ni dabbanu kuni dugada mu dugame ti kanjiru kana iyata ko farrawa dage iyata sunu enyu ni dugu war mande gadi ge mu no gara ta ke iyata baka sanjira ta mu jira to hanjiru kun mata ta tin kurkule su barwaci sa kana fa mu shi sama gala wajin daga wajin jire wari mu jeccu kaba
dabbanna bagar ummata dimma digamu ijar seran ala kana ratti kondalto to bulcin sa magala shaggar walin mariyachu kan himan director olanan dabaticha garu wanti la farratti ta ajiru mari irratti kan ipsame dadda ta wudubata
ነሱ የሚሉን ከ2005 ወዲህ ያለው ህጋዊ አይደሉም እነሱን እናፈክሳለን
ቢታነ ከመንጀረንቲ በረኩመል ማፍሸኒ አሲ ዘንጅሩ ሰራነ ለዋንተ ፊሊዲግናደ ቀብዬ በረኩመል ማፍሸኒ አቺ ጅሩ ገሩ ኢመርከነስና አፍያደጅሩ ንከነኒ ጅሩ ሀተው መለ ለሚለምን ዲገመ ኬሳ ከነን ኩመል ማፍሸኒ ንዱረ ኢጃረተንስ ጀላ ዲገመ ጅራ አዲንሰከነ ኬሰቲ ረኮኑ ዲፈኑ ጅራ ጀደሚራ ዶአከስተይሲ በረኩመል ማፍሸን አሲቲ ከነ ኢጃረሜ ሀረወጋ ኩረንቴየ ኢጋ ቀብኝ ወጋ ኩረኒ ኢትዮረቲ አልከንቶ ኮንዲጉን ምርገየረ ሞቱ ማስተ ከነሞማት እጀኖ ጅቡን ቀብኑ እጀኖን ቡልቼሳ ማጋላ ገሩ isa
Canada obogsan abban abagar ummata bulchin sa magala titti komi isa qaqqabe qabate dufe wanti walin mariyata minjuru jechun ode fanno gam tokkeda jiran
iyeto makara le garakenya dufani dugada moso weda me wanti afatam ne jiru ega mara ra ka tanim beku garakenya ngaru dubrat gadani ragano ra furatani shi walin kurkulle sinin jiru adem sitar ka sit furatames adambasu ragaga fachu mirgana masani ukan qama sani ye guda ragaka de fatu jarakenu fi ragasu sir da mosirri miti kanjiru kulesu ragasu sirriu gatae garati ratti akadu fugochu da ragasu sirriu kana ugantane ergabeer system mari system wod akaini kafatu guya kenni tafi guyan kenna mefi bistem mitmatta fami jira flanno barbadde guda mejira qabinya ke kafadu optionin jira ka kenna mefi jira karara kan ke namu ni baaji ko mata ni ti kafa kane jira ni kan tarkasu ne ratta fuda tam flanno wan kunun kenna mefi kafachu daf qama he yamma manta da ratti bulchi simagala ofiti darbe kan tarkasu fuda to wichala
lammiileen sababa ijaarsa seeraan alaatiin manni isaanii diigameef beenyaan kaffalamuu dhabuunis nu yaaddisiiraa jedhan Dr. Ndaaleen.
Zeegos indemoon maxan beetaachoon maafkas ከማፍረሳችን በፊት ምን ምን አማራጭ መፍትሄዎችን ወስደናል ከዜጎቹ ጋር በቂ ውይይት አልተደረገ
ለሞኒ ኩርኔን ለሚለብ የጥያንገታ አንቲ ማንኔን ሳሊዲ ጉን ድረቲ ፍለኖን ጅሩ ማሊ ዋንት ጅሩ አከሱ መስለም ለከና ወሊን ማሪጋኒን ጎደምኒ ስላ በቂ ጅሬኛ የሮስከና ሞፊ ቀባ ከረዱስተን ትዴና ከንጀሩዳ አለ ጅሩ ከነፍሱ ይሶም የሮ ገገፈሙ የሮ ለሚለነች ይራቡ ከፈመን በቂ የሮ ፍትቁበታን ለከና ማፍ በቂ ጅሬኛ ይሳኒስ በከኒ ቡፋ ከሩ ከናጎ
ኦቦክሳን ገመ ሳኒን እጃር ሴራን አላፍ በእኛ ጋፈቹን ሴራን አሉማ በበልሱ ደጅቹዳን ቴብከነኒ
ናምኒ ዋኒ ቴራጫፍሱ ሳሳን ጀጀብሲቴ በከብራሙ ፍለኑ ዳንቴኑ ፍንቀብራ ካንጀሮ ሙኩኑ ዋፍ ከተማ ቀምዴ ዋሉ ሎጂካል አጠየጫ ወጭቲ ሴራ አላሳን ጀጀብቲ ናምኒ ብራስ ከረሰጠከሴ ሃለም ጀጀብቲ አካካ ሴራቲ ናምኒ ከሙ ዶመረጅሬኛ ቡራ ሴራ ቡርቺ ሰማጋላሰን አካካ ማጋልሱን ቀበኛ ቀ ቁምነ ቀቡን ተረቱ ዳየ ሞቱማን ማናጀሬኛ ወከለፈ ማናጀሬኛ ለምትጃራቱ ኢየሱስ ኢየሱስ ድርቀማቀባ ለሚንሞ ካናርገቹ ዳፍ ቡራ ሴራት ይመርገቀም
መጋሎ ተጉርጉዶ ብሮኬ ስትሳው ኢጃር ሴራን አላቲን ማንን ዲገሙን ሆጂ በራሜዳ ካንጀረን ዶክተር እንዳሌን ሳብ ረኮ ካናሞ ፍሪም ማናጀሬኛ ጉደቻ ሩፊ መጋሎ ንፈበለቹ ወልቀባታ ጀቹን ካናፍ ሞቱማን ይምቻ ፎርማት ከኑ ቀባጅረን ተደርካይት አና ካንቲባ መጋላ ሸገሪት ቅንዴሳን ክላስተር ሐዋሽ ማፊ ቡልቺንሳ ወበኩሳ ደጀኔ ከመሳኒን ኢጃር ሴራን አላዲ ጉንጭነት ቃሙሌ ቆደ ፍረቶ ተጀደመን ኢጃር ሴራን ላፊ ወይረር ለፋረት ህርማተን ለሞት ዲበፍሪ ኦል ሲረት ጥየሱ እንደንደ አሜራጀቹን እጃር ሲራና ዳዲጉን አማስጥሜ እትፈፋጅረን ገባ ሰገለ አሜሪካቴ ፀሐይ ዳምጦ ፍፍኔራ
ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ጫምሳ ኩዳፍሪ ሐመጫምሳ ድግደማ በረኩማ ለማብድግደሜ ሰዴት ቻይና ዳወተን ይዝሩ ዳወናን ሳኒኩን ሀለጋንፈ አፍሪካ ከሳይሮ አማወል ቀበቴ ሂክ ሲያሳፍ ዲፕሎማሲ ቀባላት ከጀሩረት ምትኩ ፈቃዱ ሀዮተለም አሶሲ ሴጅራ ዶክተር ታና ሀብቴ ኦጌሰ ሴናፍ ኢሞተን ጋንፈ አፍሪካ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ራ ኦቦ መንግስቱ አሰፋ ኦጌሳፍ ጥንጣላ ሲያሳ ወልት ብንሳፍ ነገኛ ኢትዮጵያ ራ አሶሲ ሴራ
ጫምሳ ኩዳፉር በረኩመለማፍ ዲግደሚ ሰዲ ሀንጋ ጫምሳ ዲግደም በረኩመለማፍ ዲግደሚ ሰዲቲ ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ዳወና ቢየ ቻይና ዳወተን ይቱረኝ ዳወና ኢሳኒ ካናፊስ ጫምሳ ኩላሸን በራኩመለማፍ ዲግደሚ ሰዲ ቤጂንግ ትሲመናሆ አን ፕሬዝዳንቲ ቻይና ጂ ጂፒንግራ ታሲፈሜራፊ ሀለ አማ ሲያስ ንጋምፋ አፍሪካ ከሰጅሩን ዳወናን ፕሬዝዳንቲን ኤርትራ ቻይና ቲታሽሰንራ ማለከሁ በተሙካጋ ፈተመን አስ ዩናይትድ ስቴትስ University James Madison Togesa Sena Akasumas Tintala Siyasa Gamfa Afrika Taun Kambekaman Dr. Itana Habte Chinan Biyota Guddatan Jalaman Karnena Ka Amerika Walin Dorgommi Kesa Jirtu Tesumalafa Eertra Barbacha Hiriyumma Eertra Hala Kana Mulisa Jirti Jadu
Gafi Afrika Titi Nannon Galana Dimasuni Dirreywal Dorgommi China Titi United States Ergata Ebu Buleha kana United States sin wajinin dorgoma taate argamun afi hunno takka Eritrea ti wajinin woltum sutu bae barbaachi zaaytu China ni Eritrea hunna akka hunna nagaatin lakka ajira gaafa sin jettu Eritrea du waan an waan jecha jirtu natin fakkaatu hariro Eritrea qollo taa wajinin qabdu kesumattiyu hariro isen Ethiopia raa wajinin qabdu si ikkose waan yaaddo itti uume fakkaata
dimmu makanarratti yaada isaanii kan ibsan ogeessi kabran dimmoota gaanfa afrikaarratti xiinxalaa siyaasaa walitti bu'iinsaa fi nageenyaa kan ta'an obbo mangistu asaffaa chaayinaan yeroo dhiyoo as karaa ministeera haajaa alaashee ergamaa addaa kan gaanfa afrikaa jalu bantee socho'aa jirti kunis naannoo kana to'achuuf fedhii qabdula daawwannaan amma pirezidaanti isaayyaas chaayinaatti taasisanis qaama kanaa taajadu
don ertraniti argam baye baye barbaachisaadha karaa tokko reettiidhaan walqunnamti karaa biraa gara suuf kanaalitiin walqunnamti karaa biraa ammoo sudaan faana walqunnamti ijoopiyaa faana walqunnamti jibuutii faana walqunnamti gara 2007 jalqabee buufanni waraana chaayinaa yeroo jalqabaaf chaayinaadhaan ala kan dhaabbatan jibuutiitti kana ekspaandi gochuu barbaadu kanaafuu michuu barbaadanii jennaan gara ertiraatti dhufanii jechuudha
ورانا كابا إيطوبيا تتورين إيرتران كالتين هرمانا تايسا تورون كومي رتكاة توريلا دا ونان أما پرزدانتين إيرترا إسايا سفور كب چاينة تايسان إيطوبيا رت بيباك أباتا جداماني كانغافة تمن دكتر إيطانان أكاس جيچون ديبسو
إيرتران أكاتا إيطي للي تدراي كون قدوم فماجر رت جمتو كسينين كامن إفا إفا garu ertra du wa qabatte nanno sanatti tochouni china af bai e wanta fullein taqabatu mitch sanafi ethiopia da wudin hariro china an qabdu smurteysara anani wa en hariro china bo hariro ertra ni ethiopia da wudin qabdu wan isani yaddese irti dubatanat fakkata china an ertra da wudin sababin za itan investmenti gudda aqabu ethiopia tesrati akuma tinge e galane di ma tii ga afrika ke state imma gudda aqabu dandala aqabu kanaf nagin etu itan barbaacha wae democracy miti la qabat wae democracy miti wae mirgana mo ma tii nagin garu jiraachu tu irjiraat itasan ratti yaadani itayaati nisi jabaatu ham himannan sirratti qufaajiru tunu jirru oma sittin fidu garu mo hariro ethiopia da wajinin jiru no yaadestera jeni wa wajinin ha fa an hin fakkata akkata itti presidentin china dubbatarra
gamfi afrika yaro amma hala sudan ke sajiru dabalate kan warani fi je kum son ke set ke summe faman fedi biyo ta guddatani kanne na ka china fi kanne mbro duddu bajirachun himamula simannan amma china ti presidenti airtraft asifame kun hala siyasa gamfa afrika ratti iba akami qabata isajeduf obbu mangistun hala tanu nipsu
nannon kuni waldirgummi biyota gurguddo kanina ka amerika kana ka russia kanne na ka gamta europa kasuma simo china amma iro amma kanammo kanaka hindi biya ka turki iran qatar warriga sisti jeman kanaka saudi arabia fi united arab emirates famo nanno santo achi barbada wante walder gumin hum biyota umna o kana gidditi gidde famo ala siyasa nanno kana tinu ilqabati yero hunduma akachi metti duwe jira yero amma kana solalle yenni america sai china russian akasuma timo biyenni nanno middle east kana targaman ku hundumtu nanno karati to anna garagara jechi garbadani hariro siyasa biyota nanno gas africa kana fana ummachi garbadani
dr itana habte gamasanin siyasni gamfa africa keso isatra ko kabun qamo taala ofitte affera jedu
gamfa africa erga nafa isti lolli adeem sitamu ta'e baayi bubuleera amma bakkumne wanda ataaleera lolli naannoo sana jiru itu addaaliin citin adeemutti erga ka'eeti galaani diimaani joogiraafii saa yoo ilaalte gama kaabaatiin mediteraaniyaani suwiis kaanaaliidha walqabate mediteraaniyaanitti dhaqee si baata gama kibba bahaatiin immoo dhaqeetu kan garba indiyaatti dhaqeetu si baata kanaafi tokko naannoo sanatti daldala addunya $3 trillion tokko ol taqutu achirra nagajama karaatanar lammaffa qabeenya hedduutu naannoo sana jira so qabeenya sana argachuudhaafis daldala kana keessatti hirmaachuudhaaf biyyoota afrikaa influence gochuudhaaf dhiibbaa irraan ga'uudhaafi naannoo sanatti wal dorgommuutu irra jiraata humnoonni kun waa'ee sudaan kibbaa yoo laalte waa'ee eertiraas yoo fudhatte waa'ee etiyoophiyaas yoo laalte somaaliyaas rakkoon baay'eensaa kan keessooti garuu humnoonni biyya alaa kuni rakkoo keessoo kana fayyadamaniiti kan isaan wal dorgoman
keessummoonni keenya dooktar ittaanaa habtee fi obbo mangistuu asaffaa guddaa galatooma qophicha qindeessee kan dhiyeesse aan mitikuu fiqaaduuti.
Hongee ganna sadii boorana mudateen horiin manaa biliyoona sadii ol dhumuusaanii waajjirri qonnaa godinicha beeksisee jira. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa nu erge qaba.
Addee lamaa jaldeessaa jiraattuu naannoo Dubluuq ganda baadiyyaa laaftoo ijoollee shan qabdi. Warra hongeen harka qullaattan bise keessaa iyyuu.
Dhiirisa kiyyaallee naddeen sadii qaba. Numani sadii atoora baree biyyaa taate loon shantama durii moonaan bobba'an. Loon shantama sun ammoo waatiin tokko nutti nama guutuun qabu. Numa sadii. Numa saanuu sadii mana arteennatiin afur. ilmaan teen gara saddeeti anuti yagshan tamasaanuti yashan nama ganga kana adonni watae lubbuun fulanun qabtu dandeenye aloon qabnu wanni waa waaqan nu gale
aab garbicha liibanilleen as ganda baadiyyaa laaftoo keessa jiraata
an loo birri qabullee buuyyoo furuska waan kanaan bitaa baankii baafaddeen fite loon kaalleen naan baaniin irra dhumatani am loon 182 qaba lammaleen jiran ree 200 ree 5 jira hoolaa 150 hoolaa 7 jira kan akka mataa kiyyaatti akkasin na miidhe akka mataa kiyyaa qofaaniti akkuma uummataallee tuummata laftanaatti ka tokkollee hin qabne turguudda abbaan warraa ka gandilaaftoo gara 600 dhibbi jechuun abbaa warra ganda kana gara 600 nam 600 suni nami loon tokkoof lama qabu nam 20 qabu.
Godinni Booranaa godina horsiisee bulaa keessumaa horii gaanfaan beekamoodha. Garuu hongeen ganna sadan darban loonii fi horii kan baay'ee ejjisuurraa kan ka'e daandii gubbaa darbees baadiyyaa horsiisee bulaa keessallee yoo deemtan kan mul'atan horii duraan qe'ee guutanii jiran otoo hin taane muraasa isaanii hongee dandamatanii kan lubbuu nafanidha. Dr. Kaasim Guyyoo waajjira qonnaa kan godina Booranaatti qindeessaa waajjira misooma beelladaati.
Rooba shanan hin argamiin hin dhabameen margi dhabame bishaan dhabame du'u danda'e horii garmilee sadii tuqaa sadiiti godin kan akka du'u danda'e. Horiin gara 46% godin kana du'eetiin jira daataa gamma qabnuun. So kun yoo ilaalle dhiibbaan isaa baay'ee hammaataadha. Godin Booranaatti horii jechuun waan nyaatanii dhugan qofaa miti. Aadaan godin kana gadaan beekamu horii walitti rarraa aadaan hedduun horiidhaan raawwata. Duudhaan godin kanaalleen akkasi deemee kabajii namni qabulleen horii kanaan baay'ee walitti rarraa. Akka waliigalaatti yoo ilaallu ammoo uummati huniin gaafa horii kana dhabu miidhaan isirgaa salphaa miti. Deemee waan xixiqqoo horiin namirraa du'u jenneetiin akka hongee isa salphaan maan dura laallu osoo hin ta'in namni baay'een horii guutuu yuuyyukatee jira jechuudha. Kana jechuun ammoo waan qabu hundaa dhabe afaan laftanaatiin qollee namni jedhamu. Baay'ate shiqoliin kanatti namni gara 68 horii qabantoota dhabanii warra qollee jedhamanitti makamanii jiran.
Maallicha Daalachaas hojjetaa waajjira qabeenya beeyladaa aanaa Dubluqi buna darbe kanaan horiin manaa baay'ee du'an loon ta'uu dubbata.
Parsentii yoo deebiinu loo yanuu wafeenu parsentii 20 gaafa xixiqqaatee aanaan kennu kuni aanaa kireefu kaasee qabeenya beeyladaatiin akka godinaa adda duree keessatti argamu. Bona isaan kanaa yoo xiqqaate loon garkum 150 olii qabnu turre amma loon garkum 20 caalleetti aanaa kan argama loon kun 34 fiigiratiifillee garkum 34 wayita kanatti raga qabnu kanatti argama. Ikoonoomikaalillee bal'inaan miidhamne jirra jechuudha. Aadaa fi safuun hawaasa kanaallee bal'inaan kan irratti hirkatee jiru horii kan waan taatee fi aadaa isaallee duudha hawaasa kan qabullee irratti miidhaa bal'aa gaggeessee akkasitti yaada.
Jiraattonni godina Booranaa gargaarsi jiraatus egaree jiruu keenyaaf yaaddoo qabnaa jedhu. Bakka jiru duraanii keenyatti deebi'uuf fagoo ta'us aadaa buusaa gonofaan kan tokkorra fooyyee qabu horii wal hirkutti kan jiru ta'us duutii horii guddoo waan ta'eedhaa fi tumsi mootummaa kan jaarmaayilee fi namoota kaanis nu barbaachisaa jedhu. Dr. Kaasim Guyyoo qindeessaa waajjira misooma beeyladaa Booranaa namoota kanaaf faladhaa jirra jedhu.
Nam loon dhibba irra du'an har'um loon dhibba sii kenna jechuun hin danda'amu. Haa ta'u malee ammoo waan xiqqoo wayii bakka buusuuf hin dirqama waan ta'eef mootummaallee wanti walaasaa jirru karoori uummata kan deebisne ittiin dhaabnu maaliidha jennee akka waliigalaatti sadarkaa godinaatiif sadarkaa naannoollee peejii tokko taanee waliin socho'aa jirra. Akkaataan uummata kan bakki inni durii jiruutti ittiin deebisnu maaliidha waa qooduufi qofaa miti midhaan isaaf kennu qofaa miti horii isaaf kennu qofaa miti zayitii isaaf baasuu qofaa miti isa wabarsiisuudha. Isaa alatti ammoo nu hafee jirru godin Booranaati. Abbaa warra tokko horii shan yoo qabaate namtoota qollee ta'ee jiruuf horii lama kennu loon sadii yoo qabaate loon tokko kennu loon ja'a yoo qabaate loon lama abbootii warraa barbaade nam qollee ta'an tokko tokkoof kennu sadarkaa buusaa gonofaatti hojiin baay'een hojjetamee jira. Horiin gara 200,000 olii maaliidha uummata kanaaf qoodame walii kennee inni buusee wal gonofee fallatti suniin deemaa jira.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. kanisin keessummeessi antuu jubee horaati qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.